Yeah, IP, Brahma, Justin B, Production, yo.
Nimuru kundari mumye, sinifuza kubona mucha wisu kundi. Mando kumunda, kugukunda biryohereza ubuzima. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kumunda, kugukunda biryohereza ubuzima. Uwo muramaraye, ntukababare, nzahakubera. Nzakubera uko byifuza, abadutanya sinzabumva. Kugukunda biryohereza ubuzima, ehe, ehe, ehe. Ntabwo nzahemuka ndarahiye, ehe, ehe. You want the truth, I still have a feelings for you. No matter how I had to try, a part of me just won't let go. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kunkunda, kugukunda biryohereza ubuzima. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kunkunda, kugukunda biryohereza ubuzima.
Lady, cheko lako smelly tena nakupenda mimi wako dha, dha. Wewe ndiye wangu sitokuacha nakupenda padi kifo baby mimi mimi wako mbali sitokwenda. Ongeza, ongeza pezi. Yeah, nipe, nipo tamu. Nakupenda wewe ndo wangu wa milele hadi kifo mimi wako. Yeah.
Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kunkunda, kugukunda biryohereza ubuzima. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kunkunda, kugukunda biryohereza ubuzima.
Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi.
Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kunkunda, kugukunda biryohereza ubuzima. Niba urukundo ari impumyi, sinifuza kubona umucyo w'isuku undi. Mando kunkunda, kugukunda biryohereza ubuzima.